Setshwantsho sa borataro. Ba lepera ba bane. Ka nako eo, banna ba le bane ba ba ntseng fa kgorong ya Samaria. Botlhe ba ne ba le ba lepera. Ba rana ba re, ana re nnetseng fano go tla re berešwa. A re tsamayeng re yeng kwa ntweng ya Siria. Ka lebaka leo, ba Siria ba utlwa modumo o mogolo e kete wa ntwa e goroga. Ba ne ba tshogile mo jaanong, ba ne ba tlogela ditsa bone mme ba tshaba. Mme rile ba lepera ba goroga mo bothibelelong jwa ba Siria go ne go sena ope gone. Ba lepera ba tsaya dijo le sengwe se ba se tlhokang. Mme ba rana ba re, ga re dire sentle. Letsatsi jeno ke la mafoko a molemo, mme re di dimetse fela. Ka bonako ba boela kwa Samaria, mme ba bolelela badisa ba kgoro mafoko, bao bone ba neng ba bolelela bantlo ya segosi. Ka bonako ba bo ba setse ba rekisa dijo kwa kgorong ya Samaria, fela jaaka Modimo o boletse ka molomo wa ga Elisha. Modimo a boloka Iseraele mo babeng ba bone, gape a boloka le matlhanka wa one, Elisha. Ditsala, Modimo o rometse Jesu Kriste go tla go re golola mo thateng ya boleo le mo go Satane. Modimo ga o batle ope a ja kwa lefelong la kwa tlhago ya basakutling. A ke mafoko a molemo go tswa mo lefokong la Modimo, mme re tshwanetse go le abelana le mongwe le mongwe.
Buhansi ye ma ha ba hlaha ka khoro uje Rusalema ke mosha e mosha mpina ntsa bona tsitliswa nkinyakalo ukema e Maria kunyana ubuhansi yema abahlahanka khoro Jerusalema ye musha, ye musha. Binanza bona, tili swangi nyakalo. Ukema imandia akunyana. Ukimadikema emadia akunyana kimadia buhlohu kwake hema emadia abuhlohu kwake.